Sengivuka ngeqamazolo
Yona umshali wami
Ngivuka ngeqamazolo
Yona umshali wami
Ngeqamazolo ngeqamazolo
Yona umshali wami
We mama
yokumisa lesiyata
Sengivuka ngeqamazolo
Yona umshali wami
Ngivuka ngeqamazolo
Yona umshali wami
Ngeqamazolo ngeqamazolo
Yona umshali wami
We mama
yokumisa lesiyataba
Sengivuka ngiswenka ngqoke kahle
Yona umshali wami
Ngikaxo ubhodo lwami mina
Yona umshali wami
Bela yami yabitha
Yona umshali wami
We mama
yokumisa lesiyataba
Sengivuka ngiswenka ngqoke kahle
Yona umshali wami
Ngikaxo ubhodo lwami
Yona umshali wami
Yethe kavela yami yabitha
Yona umshali wami
We mama
yokumisa lesiyataba
Mhlambe ngizoqonywa mina
Ngizoqonywa mina
Mhlambe ngizoqonywa mina
Ngizoqonywa mina
We mama
ngizoqonywa Yona umshali wami
We mama
ngizoqonywa mina
Mhlambe ngizoqonywa mina
Ngizoqonywa mina
Mhlambe ngizoqonywa mina
Ngizoqonywa mina
We mama
ngizoqonywa
Uyo umshali wami
We mama ngizoqonywa mina
Yeah, man.